the approach of hi baby, you're so beauty, I wanna talk to you. Ulinipa macho ya mapenzi, roho yangu ukaishika kishenzi. Navyoongea nimeishi nawe miezi, lakini sister vipi, mbona unipi? Sister vipi, mbona sishiki? Nikushike kidogo niku ah, niku ah, niku ah, nikushike kidogo niku ah.
Nataka kukushika mo. Nimechoka leo, nimeamua kukuomba na